kaba yaluwa nyonyo nga nunura mutu yakaba nyonyo nga yakala tuwane ekisajali na mukama yebazibwe
yakaba nyomu kwano
yakaba fetuwane
yaluwa nyonyo kwa Tusanye tukirizoyo
Tukirize tulokolewe
Ira tumejitawa
Kubamba sanite Yakuwa buwabu obulamu
Aha
Obobulina Bia kukole debi njinyonyo Aku wanyeza mukama kweraba watuse Osanye okirize kubanga ya kwa galanyo
Yakaba nyomu kwano
Yakaba fetu wane
Yaluwa nyonyo kubanga
Fetu lakolewe
Tusanye tukirizoyo
Tukirize tulokolewe
Ira tumejitawa
Kubanga sanite Tusanye tukirize kubanga ya twagala nyo
Yakaba nyomu kwano
Yakaba fetu wane
Yaluwa nyonyo kubanga
Fetu lokolewe
Tusanye tukirizoyo
Tukirize tulokolewe
Ira tumejitawa
Kubanga sanite
Yakaba nyomu kwano
Yakaba fetu wane
Yaluwa nyonyo kubanga
Fetu lokolewe
Tusanye tukirizoyo
Tukirize tulokolewe
Ira tumejitawa
Kubanga sanite
Yesu
Nana jena
Chitawe Ngayagala kwenange Tulokolewe
Nifumitwa
Yesu
Nana jena
Tata Ngafirira kwenange Tulokolewe
Nifumitwa
Yesu
Nana jena
Chitawe Ngayagala kwenange Tulokolewe
Nifumitwa
Yesu
Nana jena
Tata Ngafirira kwenange Tulokolewe Akwagala 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 Ayagala 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 kwenange Tulokolewe